Exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Kuna bwera mnene ribunu wapangitsa ndu zovebera kuwasiya mdira kumawa masiku otsiriza masomle nawo masimpenya unditumaine Yesu ndiuze mpingo wake utiwerenga mawamulo usasochere njira yake usatengeke ndiza mtsiko tsiko Zogoleri Yesu Oma enja nanda mpawi Samalimba nandu andu Salinga tichivani jendale Safuna mafoti Yesu Olo atatidwe ndijiguru Yesa sintandi Yesu Olo mumsie kumtata Yesa sintandi Yesu Ndipo sako peka ndalama Yesu Tigo
Download more music on ZambianMusicHits.com.